isasibhedlela wongilalisiwete kuthiwa ngitazuthi ngabe konwayeleke isasibhedlela wongiadmithiwete kuthiwa ngicazuthi ngabe konwayeleke yenikhuluma ngedwa ngihleka ngedwa awe ngihlolo dokonke nabangitshela ukuthi ngiyagula bengikhuluma ngedwa mina bengihleka ngedwa mawe ngihlolo dokonke nabangitshela ukuthi ngiyagula bathicwiyela inhliziyo yami kucima uthando lwakhe bathicwiyela inhliziyo yami kucima uthando lwakhe uqala namenzolivula Galo yenzeni inhliziyo yami icala nami ngizolivula icala nami ngizolivula galo yenzeni inhliziyo yami uyena uboshiwe uboshiwe inhliziyo yami uphi nangiwuphophile ayiwuphophile inhliziyo yami galo uboshiwe uboshiwe inhliziyo yami
Galo